for everything, my baby. Believe me, anything you need, my baby. I'm a soldier for you. I will do it for you. Me hey you, me hey you. My lover, lover, baby. Me hey you, me hey you. My lover, lover, baby. Njoo tusome kitabu, tukumbuke hadithi za babu. Weni kwangu zahabu, na sitaki upate tabu. Only you, only you. My number one, only you, only you. My number one, only you, only you. My number one, only you, only you. My number one. Bahari hata chini ya jua, hakuna mrembo zaidi yako. Wishi kwenye sayari na tungae kanyota, fanye utakavyo mimi wako. Ni wewe tu, ni wewe tu, usiniache. Ni wewe tu, ni wewe tu, pendo langu linde. Moyo wangu na kuthamini wewe, pende na ulinde yangu heshima. Nisha kuchora tatu ya moyoni, kukufuta haiwezekani mama. Only you, only you. My number one, only you, only you. My number one, only you, only you. My number one, only you, only you. Oh baby, oh, oh, oh. You baby, ulewa. Oh you baby, la 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 la. Kama kweli unanipenda,
mieza
ga. Kama kweli unanipenda,
mieza ga.
Kama kweli unanipenda,
mieza
ga. Kama kweli unanipenda, mieza ga. Asicheza ga, cheza ga, cheza ga. Asicheza ga, cheza ga, cheza ga. Asicheza ga, cheza ga, cheza ga. Kanda cheza ga, cheza ga, cheza ga. Na 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 na, cheza na cheza cheza. Oh no no, I don't cheat and cheat before. Oh, oh.
Songa ugali, chule, chaku chagua, wewe. Mboga tembele, jamu, nani kumbusha, kule.